disgustos de América. Turabasuhuje inshuti muteza amatwi radio ijwi rya Amerika, tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i Washington DC, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amakuru yacu turahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera saa 12 n'ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Burundi abatwa mu ntara ya Ngozi ntibemererwa kwandikisha amasambu bahawe na leta. Abategetsi babashinja ko iyo bayabonye bahita bayagurisha bakagaruka kubura leta ngo ibashakiraho kuba. Abo batwa bo babona ko ari akarengane bagasaba gufatwa nk'abandi Barundi. Inkuru tugezwaho na Desire Hatongimana, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri Kigali mu Rwanda.
Abone batwa bo muri komine gashikanwa imwe makomine 9 gize ntara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi bamenyesha ko kubona badashobora kwandikisha amatongo bahawe na leta harageze imyaka 50 aragatotezwa bandanya bakoregwa. Aba batwa basaba ko agateka kabo kubahirizwa. Abandi bamwe baganire n'Ijwi rya Amerika.
Twebwe twasice ngaha kera basogokuru bacu basice ngaha nko mu 62 gutya mu ntango bararonkezwe amatongo. Twaragiye n'inama yo kuza kuyandikisha tugenda turi bake twikomine nk'abatwa indwi kabara barabyandike mugabe amaze kubyandika izo mpapuro ntazo baduhaye kugira n'uno munsi ntazo barake.
Twebwe baradushira inyuma rwose amatongo twarayandikishije mugabo impapuro ntibegera bazitu ukuntu tubirushye inyuma mu matora dukwiye natwe ariko badufata mu mugongo.
Ukeye neza Desire umutwa arongoye ishyirahamwe ADB kitaho iterambere ry'abatwa abona ko umutwa adashobora gutera imbere mu gihe akibayeho nk'umugeregwa.
Twari tuzi yuko ubugeregwa bwahavuye kuri bagaza, tubona ko uburenganzira bwacu ahubwo agati kacu gahonyangwa kubera nta burenganzira dufise nk'abahutu n'abatutsi ku cerekeye nk'amatongo. Leta naho yo guha itongo ntikwemera kuryandikisha kugira ngo rishyire muri nk'intunganya amatongo, kandi ibyo bintu byodufasha nk'abantu baba bamaze kujijuka canke b'incabwenge bashobora kugira ngo bidufashe kugira ngo tuzake ko ni deni nk'uwo mabanki. Twarambuye ubwo burenganzira nta bubasha dufise bwo kubaka kwakira ingurane kubera amatongo yacu atanditswe menga turi ku bugerere. Ni ukuvuga ko amatongo turimo bisa n'ukatara yacu n'ubundi sa yacu kuko itongo ari iry'iwawe sitagereka mu byanditswe ukaba ufite ibyangombwa byazo.
Abajejwe intwaro aho muri komine gashikanwa bamenyesha ko igituma batemerera abatwa kwandikisha amatongo yabo ari uko baca bayagurisha mu nyuma bakihagira ibitaro bya leta kubera bataba bakigira aho baba. Bishikirizwa na Shimirimana Jean Bosco wo mu nama nkoranyirizwa jambo ya komine.
Bya byomereye muri komine gashikano abatwa bari bafite ahenshi barahagurishije mbuga bagiye kwandikisha rero aho biyadukikiye bakaronka ibyo kunda. Niyo mpamvu tuvuga ati reka tujye tuhagarike banze basabe biciye mu mategeko hama nibaharonka kwandikisha ni kimwe mugabo babanze bace mu ntwaro babanze basabe imbere y'uko babanza kubanda ariko aho bari bafite hose barahagurishije abafite abaserukira abaserukira bakadodora hejuru cyane cyane nko pasoro finance badodoye bakabemerera amatongo bakaje muri rwati hamwe n'abandi.
Warongoye iryo shyirahamwe ryitaho iterambere ry'abatwa abona ko kuvuga ko babahaye amatongo buca bayagurisha ngo ni icitwazo kugira babandanye bacinyizwa.
Si twese kandi si n'abandi si bose boyagurisha kuko ni nka kujya kwa abatu n'abatutsi hari ababi bisuma bakiyo bakayariha ngombwe bakayigombozamwo hari habagirira izindi ngwani bakayigomboza n'abandi bayagurisha kubwo ubukene bwabo basanganwe bakayoba kugira ngo bareke bo kwiteza imbere ariko bo bafite uburenganzira. Nariko twe ndashaka kuvuga yuko twe dukeneye ko nako twogira uburenganzira bungana nk'ubwo abatu n'abatutsi gucerekeye imibereho yacu kugira ngo tube nk'abandi. Kandi noneho nitegeko kumuta mukuru yavuga yuko twese dufite uburenganzira bumwe kandi twese tungana imbere y'amategeko.
Wanonosoye ivyigwa vy'amategeko Janvier Bigirimana amenyesha ko kubuza abatwa kwandikisha amatongo ari ingingo ihonyanga agateka kazi na muntu kandi ko ari ingingo ihonyanga amategeko akingira inkehwa bikaba biciye kubiri n'ibwizwa shingiro ry'u Burundi.
Mu gihe umutwa abafite itongo ntivyumvikana ko yorifana ntivyumvikana yuko yoreka kwigisha umwana ngo ntavise uburenganzira bwo kurigurisha kubera ari umutwa mu gihe abandi abatutsi abaganwa abahutu iyo bakenye iyo bari mu bibazo bituma bikora ku matongo yabo bashobora kuyikorako. Vyumvikana rero yuko aho uguze iyo ngingo iza ihutura abatwa ari ingingo iza ibasubiza inyuma tugasaba rero yuko abategetsi b'u Burundi bakwikubita gashi bakubahiriza ibivugwa n'ibwirizwa shingiro ibivugwa n'ibwirizwa ryenga iby'amatongo mu Burundi n'amategeko akomoka kuri iryo bwirizwa kuko nabo n'abarundi bwite
Janvier Bigirimana ahanura abajejwe intwaro kwama basoma amategeko kugira ntibaze barakora ibintu amategeko atabari kurira Desirat Imana Kigali Ijwi rya Amerika
tuve mu Burundi tugarukye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ho YouTube imwe mu mboga zihitisha amashusho z'ikigo cya Google zibarizwa hano nyine muri Amerika yaraye yanze gutambutsa ibiganiro by'inteko ishinga amategeko y'u Burusiya birakaza abategetsi babwo bavuze ko nabo bagiye kuyikomanyiriza Ejo kuwa gatandatu urubuga rwa YouTube rwatangaje ko ruhagaritse guhitisha ibiganiro by'umuyoboro wa televiziyo Duma inteko ishinga amategeko y'u Burusiya ruvuga ko byarenze ku mabwiriza YouTube igenderaho kugeza ubu YouTube yokejwe igitutu n'abategetsi b'u Burusiya n'ikigo gishinzwe kugenzura itumanaho mu Burusiya nyine Roskomnadzor bihutira kuvuga ko uko babibona icyo kigo kikozeho Minisitiri ushinzwe itumanaho mu Burusiya Maria Zakharova yavugiye ku rubuga rw'Abarusiya rwa Telegram ati mushingure iby'ingenzi mu byimurire ku mbuga zikoreshwa n'u Burusiya kandi mugire vuba ikigo gishinzwe kugenzura itumanaho mu Burusiya cyatangaje ko cyasabye Google gusubizaho umuyoboro w'inteko ishinga amategeko y'u Burusiya vuba na bwangu Yaroslav Volodin umuvugizi w'inteko ishinga amategeko y'u Burusiya yavuze ko iki gikorwa cya YouTube kigaragaza icyo yise uburyo Amerika itubahiriza uburenganzira n'ukwishyira ukizana avugira ku rubuga rwa Telegram yatangaje ko Amerika ishaka kwiharira umwanya wo guteza imbere itumanaho ariko batazayikundira
Wenda wana shakuru wachi rusangi uradu tukwara neza kandi ndakwizeye
Mie kwetu ni bugo
Ndiyo bugo
Bugo wiki Nukunga kwa mwiliweste mwili tukwe mge ya jeyi ime shakuhundi Ya ba Shofi Sijaji Kombo taksi yaji Kombo taksi Ni ikiganiro gishya kuri Radio Ijwi rya Amerika. Muza dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na Kombo Taxi.
Iyi taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Mu maneno ya kuchekesha, Kombo Taxi inatuonesha kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
Kombo Taxi muyitegurirwa kandi mukayegezwaho na
La Benevolencia Rwanda.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi tugeza mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Reka tugushimire kandi tuguhe ikaze ukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu FM. Uyu ni umwanya tubagezeho ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Teko ukorera i Kigali mu Rwanda. Ikiganiro ejo mugitegurirwa n'umuryango Ejo Teko ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Uyu munsi kuri mikro mugiye kubana nanjye Doris Mugisha ndetse na mugenzi wanjye
Anisa Bin Mukunzi.
Sabine kanangire ngusuhuza amahoro amahoro.
Yego Dori amahoro. Imerera kandi nanone duhe ikaze abaduteza amatwi muri aka kanya banakunda ikiganiro ejo. story twatangiye cyumweru cyo kwibuka inzira karengane zazize genocide yakorewe abatutsi mu 1994 tunabonereho gukomeza abanyarwanda bose muri ibi bihe twinjiyemo
yego mu kiganiro cyanone rero tugiye kurebera hamwe intambwe yatewe yo gutuzwa mu midugudu hagati y'abarokotse genocide ndetse n'abayikoze
aha ingero z'iyo midugudu ari nayo tugarukaho haruherereye mu karere ka Ngoma mu murenge wa Remera ndetse no mu murenge wa Rweru mu karere ka Bugesera muri iki kiganiro rero turaza kumva ubuhamya bw'abaturijwe muri iyi midugudu batubwira ku kamaro babona ibi bimaze kugira turaza no kumva abaturiye uyu mudugudu barebera hanze uko abaho bamo babanye
sibyo gusa kandi turasa no kumva ibitekerezo bitandukanye by'abadukurikiye musanzwe mubizi ko ikiganiro ejo abagikurikira bagiramo uruhare ijana ku ijana binjiye mu bihe byo kwibuka ku nshuro ya 28 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 aho insanganyamatsiko kuva mu myaka itanu ishize ari twibuke twiyubaka hari intambwe zitandukanye zimaze guterwa mu buryo bw'imibanire ubumwe ndetse n'ubwiyunge mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi rero ubwo twibuka ku nshuro ya 28 hari bamwe bumva ko bidashoboka kubana n'uwakwiciye cyangwa se waguye mu kihe ariko hari ingero zifatika z'abateye intambwe muri urwo rugendo
Yego nibyo dori hari abateye intambwe muri gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge hirya no hino mu bice bitandukanye by'u Rwanda ndetse urugero runafatika ni mu karere ka Ngoma murenge wa Remera hamwe mu hubatswe umudugudu w'ubumwe n'ubwiyunge watujwemo bamwe mu barukutse genocide yakorewe abatutsi mu 1994 abahungutse bari barahunze mu myaka y'1959 na bamwe mu bagize uruhare muri genocide bemeye icyaha bakagihanirwa nyuma bagafungurwa ni umudugudu wubatswemo inzu 60 mu myaka isaga 9 ishize
bamwe mu barokotse genocide yakorewe abatutsi mu 1994 kimwe n'abagize uruhare muri yo bakemera icyaha bagafungurwa mu murenge wa Rweru mu karere ka Bugesera batujwe mu midugudu y'ubumwe n'ubwiyunge baravuga ko nubwo kongera kunga ubumwe byabanje kugorana ariko ubu babanye neza dore ko hari ibikorwa bitandukanye bahuriramo bibyara inyungu nyuma yo kubana mu mudugudu umwe ni mu buhamya basangije mugenzi wacu Ishimwe Honore ni mu kiganiro ejo
ubwo rero kuba barangije kubisha nibwo bashyize hako gahenge baduha amabati
aba ni Mungayire Maria warokotse genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda na Rucogoza Leonard wagize uruhare mu bitero byishe bamwe banyamuryango be batuye mu mudugudu wa Gikoma mu murenge wa Rwiru mu Bugesera tubasanze mu rugo baricaye baraganira duhawe ikaze mu biganiro byabo baritsa cyane ku nzira y'umusaraba banyuzemo mu gihe cya genocide ndetse no kwicuza kubayigizemo uruhare ariko kandi bagashima intambwe imaze guterwa mu kongera gusabana binyuze ahanini mu bikorwa bibahuza birimo ubuhinzi n'ubworozi aha baratubwira uko byari bimeze ubwo batangiraga guhuza imbaraga mu gikorwa cyo kubaka inzu zo kubamo bose baturanye
niho bajya mu kinogo bacukura twareba natwe twasangamo ngo twakire urwondo tukavuga tuti bazadukurura baduturemo batwice nabo kandi bakavuga bati natwe bazatwica ukabona twese nta kizerane dufitanye ariko ubu biragutangaza iyo afite ubukwe akaba ari jye uri mu nzu iwe nkakira abashyitsi ngateka nanjye nuko nimba nshaka igarari urifite ndaribona abana bacu barakundanye n'ukuri iyo ndeba mbona ibintu bimeze neza
kugira ngo muburu muramutse kumva ni ingorane ukajya ukatara nawe akagukata nabwo dukurana ariko dufitanye ubwoba
si ukubaka inzu gusa byatumye babasha kubohoka kuko ngo baje guhurizwa muri koperative twuzuzanye ikora ubuhinzi bahereye ku guhinga imboga bakurikiza ibigori birangira bagukiye no mu bindi bikorwa nk'uko bigarukwaho na Giraneza John uwarokotse dusanzwe ari kumwe na madamu we yarongoye mu muryango wamwiciye muri kiganiro kandi twanaganiye na Izagiriza Maria warokotse akaza kwiyunga na Ntezirisaza Philibert bamwiciye
ariko uburyo umwe n'ubwiyunge butari mu bikorwa ntibugerwaho twatangiye duhinga inyanya n'imboga n'ibitunguru twakodeshezwaga na prisoni yari duha amasuka ikaduha ifumbire twakodesheje hegitari ebyiri n'igice ubwa mbere twahinze ibigori bya kijyambere dusarura toni 24 hari mwanga turagurisha ariko mu murima twese turagura ubushera nk'amajerekani nk'ane cyangwa atanu dutereke hariya twese dusangire gabusha nabwo bukadufasha tukanaganira ku mateka agiye aturanga twabashe gukora turahinga n'ubundi tubasha kwigurira indi sambe hegitari ebyiri yacu bwite tudakodesha
yose iteye ishyamba
dufite n'imizinga yose hamwe n'200 turateganya kuzagera nk'imizinga 1000 muri iryo shyamba imashini twahawe n'abaterankunga ubu dufite abanyeshuri barangije kwiga imyaka 2 biga ubudozi dufite inka twahawe na prison fellowship na girinka aho tugenda tubyarizanya ntizwe tajya handa ubwo sije mu banyamuryango prison fellowship Rwanda yabashije guha abanyamuryango ihene 110 gutanga inkoko 220 uko buri rugo twaruhaye inkoko 2
baduhaye umutima muzima baratwubatse urumva batwibagiza iyo twabonye iyo turakuri iyo mirimo tuba dufite imihoho n'amasuka dutemurura dushakisha ahantu mbese hafite hagira isu noneho ahananiye nka mukuru hari harananiye hankorera akahita agenda akahako umva ntabwo tuvuta kubivugana ibirebi intambwe ndende twagezeho ariko ikintu cya mbere umutima w'urukundo
Ijyanye n'itubyariye inyungu kuri twatsemo n'inzu yacu ya koperative yatwihuriyeho ibyo ari ibintu bigenda bitwubaka
imiryango 24 bakoze jenoside n'imiryango 86 y'abarukotsi bamaze imyaka 17 babana mu mudugudu umwe wa Gikoma uzwi nk'umudugudu w'igiti cy'umuvumu bamaze kugera ku ntambwe yo gufatanya batishishanya biturutse ku bikorwa bibahuza birimo ubuhinzi ubworozi n'ibindi bigenda bishamikiraho indi shimwanure mu murenge wa Rwiru ho mu karere ka Bugisira kubw'ikiganiro
Doris ndetse n'abadukurikiye ngira ngo ahaturumva ko banahurira mu bikorwa bibateza imbere bahurira mu makoperative atandukanye ndetse banahamya ko ibyongeye busabane hagati yabo
yego mu gushaka kumenya uburyo abaturage batuye hafi y'umudugudu w'ubumwe n'ubwiyunge mu murenge wa Remera babona imibanire yabawutujwemo mugenzi wacu Noel Imanishimwe yageze hafi y'umudugudu maze abahaturiye badusangiza uko babona abatuye muri uyu mudugudu babanye
Reka tubumve mu gihe turi kubumva namwe mudukurikiye mwadusangiza ibitekerezo byanyu kuri iyi ngingo mutubwira ise mubona urubyiruko n'abakuze ari irihe somo bakwiye gukura ku bantu batuye muri iyi midugudu y'ubumwe n'ubwiyunge
tuzi ko witwa umudugudu w'ubumwe n'ubwiyunge nimba kera nkanjye ndi umunyonzi ariko mpaza umunsi ku wundi inshuro nyinshi zishoboka mbona abantu baho babanye neza abantu batwanye neza ku bintu icyo ari cyo byose umutekano barasabana umwe yabasaho ndi cyadafite muri make nta kindi kintu nta makimbirano byasanzwe nk'abashinzwe wenda ku moko cyangwa ashingiye kuko ngo uyu umwe gutya na gutya gutya na gutya amemukiye oya ibyo ntabwo muri n'umudugudu
kubana nyine barabanye nta makimbirano nyine ntiyabura kuko urumva yabura mu banyarwanda ariko umuntu arabyumva
umuntu ajya byumva yuko bashwana y'abantu nyine bakimbirana
bagatonga abana babo baka pemnembe bise gutyo nge mbona nta kibazo usibye ko nyine iziburyanga izibana nizubura gukomanya amahema hari giye bapfa nk'abana bagapfa imbibi gutyo ubwo nibyo ariko mu byerekeranye nibyo bya genocide nta birimo
barigishwa cyane ku buryo buhagije n'abayobozi
ngo ntawe ujya mu rugo rw'undi umwe bukwe n'undi akabukwe nuko ntago mbese
iyo nkurikije nk'imibanire yabo nk'uburyo babanye usanga nyine harimo abagurisha bakakubwira ko bimutse kubera imibanire itari myiza kumva kumva umuntu yagurishije ukibaza ikimujyana ukakibura kandi tuzi ko izi nzu bazubakiye abaturage kubera bumwe n'ubwiyunge nyine kugira ngo abantu basabane bongere kukubana neza ariko kugeza n'uyu munsi wa none ubona yuko abantu bamwe bamaze gutura hano ntago ari abubakiwe aya mazu ubu ngubu hatuyemo abandi bantu runaka baje bigurira ntago rero turi kumenya neza ikintu gituma bagenda bimuka ariko iyo utegereje usanga nyine harimo akabazo
gusa ku cyitwa amacakubiri ntayo
aya nyine nk'iminsi tubamaze n'imikeya ariko mu biganiro byabo nuko dusabana nabo ubona nta kibazo kinini kirimo ntonganya nyine zoroheje z'abantu baba tuntu kubusabusa nyine kuko abantu ntabwo bari ibyo bapfa
ikiganiro ejo ukomeje gutega amatwi turimo kurebera hamwe uburyo gutuzwa mu midugudu y'ubumwe n'ubwiyunge kw'abacitse ku icumu ndetse n'abakoze jenoside yakorewe abatutsi byafashije kongera imbaraga ndetse n'ubusabane hagati yabo arakoze cyane Imanishimwe Noel ndetse n'abaturage baganiriye
yego urumva ko bahuriza hamwe bati usanga amakimbirane asanzwe hagati y'imiryango atabura nk'uko bibigarukaho bati rwose ntazibana zidakomanya amahembe ariko ku byerekeye ingengabitekerezo usanga ntacyo bapfa kuko urebye mu by'ukuri gahunda ya leta y'ubumwe n'ubwiyunge yaragiye itanga umusaruro namwe mudukurikiye ngira ngo mwadusangiza ibitekerezo byanyu mukatubwira ese mubona urubyiruko n'abakuze ari irihe somo bakwiriye gukura ku bantu batuye muri iyi midugudu y'ubumwe n'ubwiyunge
mutwoherereze ibitekerezo byanyu
kwibuka ku nshuro ya 2028 jenoside yakorewe abatutsi muri mata 1994 n'abadukurikiye ngira ngo mwamaze kugira ibitekerezo kuri iyi ngingo reka twakire Kristera tugezeho ibitekerezo mwatwandikiye Kristera turakwakiriye nawe
urakoze rero bakunze ibikiganiro hari ibitekerezo bamaze kudusangiza kuri ingingo turi kuganiraho none Ezekiel Hakizimana uhiriri mu karere ka Nyamasheke yagize ati isomo ririmo kuri buri wese nuko gusaba imbabazi no kubabarira bigira uruhare mu bumwe n'ubwiyunge kubabana mu midugudu bose babyishimiye kandi baranabyemeye nk'urubyiruko dukwiye kwiga kugira urukundo tukabana mu mahoro kuko nishimiye cyane uburyo bahuje imbaraga bagahurira muri koperative n'intambwe nziza cyane bateye naho Gisa Edike uherere mu karere ka Gicumbi yagize ati ibikorwa nk'ibi ni politike nziza y'umwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda ririgiye ni iki nk'urubyiruko ngo tubigireho abateye intambwe nziza nk'iyi ibi ni byo bitekerezo bimaze kutugeraho ariko mukomeze mu byohereze ndakomeza kubyakira mbere yuko musubirana ijambo reka namwe mbibarize ndabizi neza uko muri babiri mwavutse nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi ubu ni irihe somo mukura ku babyeyi baba muri uriya mudugudu umwe n'ubwiyunge Savine
yego urakoze cyane Kristera isomo ngewe numva nkuye kuri bano babyeyi baba muri iriya midugudu nuko buriya hari umugani mu Kinyarwanda bavuga ngo icyo dupfana kiruta icyo dupfa tekereza ko nk'urubyiruko dukwiriye kubigiraho ikintu gikomeye cyo kuba twababarira kandi tugakomeza kwimakaza umuco w'ubumwe n'ubwiyunge
yego ntabwo najya kuri icyo Sabine avuze mu by'ukuri ni ikimenyetso kigaragaza ubumwe n'ubwiyunge cyangwa se imbabazi kuko iyo wagerageje kwirengagiza amateka yashize ugakorera hamwe ukiyubaka ukiteza imbere nabo muri kumwe bigatuma byongera ubusabane ndetse n'imbaraga muri mwebwe
yego murakoze cyane
Kristera arakoze cyane ndetse namwe mukomeje kudusangiza ibitekerezo nkwibutsa ko ugikomeje gukurikira ikiganiro ejo ku 104.3 FM uyu munsi turi kuvuga kwituzwa mu midugudu hagati y'abakoze jenoside ndetse n'abarukutse jenoside yakorewe abatutsi muri mata 1994
yego dukomeje n'ikiganiro kandi Karamu Jean de Dieu umuyobozi w'uyu mudugudu umwe n'ubwiyunge uzwi ku izina ry'umudugudu w'igiti cy'umuvumu wubatse mu karere ka Bugesera mu murenge wa Rweru akaba kandi anakurikirana ibikorwa by'ubumwe n'ubwiyunge muri uyu murenge avuga ko bishimira intambwe bagezeho ariko by'umwihariko umurage baha urubyiruko rukomoka ku batuye muri uyu mudugudu utuyemo n'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ndetse n'abayigizemo uruhare bemeye ibyaha bakanasaba imbabazi abo bahemukiye ibindi reka tubyumve mu kiganiro yagiranye na Marie Claire Singizwe i Rweru mu karere ka Bugesera
kugeza uyu munsi mibanire ni byiza
uyu mudugudu umwe n'ubwiyunge igizwe n'imiryango ingahe
mu mudugudu umwe n'ubwiyunge hakaba harimo imiryango y'abakorewe jenoside hakabaho mo n'imiryango yakoze jenoside yose hamwe bikaba ari ingo 110 sigizwe n'imiryango 556
uhifashishijwe ubuhe buryo kugira ngo habeho impinduka zigaragara
nk'uko hari hamaze kujyaho guverinoma ihuriweho n'abanyarwanda bose habayeho yuko bagomba gukangurira abakoze jenoside kwirega bakemera ibyaha bagasaba imbabazi yabo babikoreye bakabereka n'imiryango yabo aho bagiye bayijugunye abemeye bakirega aho bari mu magereza habaho kugira ngo bafungurwe 2003 baze bakurikiranwe na gacaca nakubwira ko gacaca zitangiye abo bantu koko baraje bakajya batubwira aho bajugunye imiryango yacu natwe turabababarira nyuma y'icyo gikorwa rero twatangiye kwigisha urubyiruko rwacu abana barabana dufite asosiyasiyo ebyiri z'urubyiruko zihuriyemo abo bana tuba dufite imipira tuba dufite ibintu byose ndetse ubu dufite na toriye ihuriyemo ababyeyi bacu abadamu bacu babandi bose iyo habonetse n'akabazo izi bana ngo ntizibura gukomanya amahembe turihuta tukareba se byavuye hehe ariko ibyo bintu byaracitse tubanye neza ubu ngubu abana bacu iyo bagiye ku isoko ufite ubushobozi ni utsinda tutaruye ngo ni mugufi tutaruye amazuru tutaruye cya kindi cyose
ese ni ibihe bikorwa byashyizweho bihuza abatuye uyu mudugudu
turaborozi duhurirayo tugakorera iryo shyamba ryacu neza tugakorera ayo matungo yacu neza ndetse twarangiza tugakora inama tukareba se ejo ejo bundi nitugaruka ahangaha tuzakora iki twarangiza tukareba ibibazo biri mu banyamuryango ese hari abarwayi ese nimba arwaye ameze ate bamwegereye tugashyiraho amatsinda y'abagomba kujya kumusura twasanga bikomeye tukaba twakora mu isanduku umuryango tukaboherereza ikibafasha iyo tugifitemo
turi kugenda tugana ku musozo ese hari icyo mubona urubyiruko rwigira ku mibanire y'aba babyeyi
cyane rwose hari nk'aho baba bajya kuvoma ahantu duturi ibiyaga ariko ugasanga wa mwana yagezeho w'umusore afashije kandi n'umukecuru aramuvomeye aramukoreye kumva ejo bibwiwe n'umukecuru ibindi rero kubera ko tubasha kubigisha ya miryango yombi ndetse no ku mashuri bakiga usanga kugeza ubu abana babanye neza ikibaraje ishinga ni ukwiga ni ukubana neza
yego muri urugero rwiza rw'umudugudu w'umwe n'ubwiyunge ni inama ki mugira aho batari bagera ku rwego nk'urwo mugeze
twe dukunze no gutembera tugenda hirya no hino tubereka aho twavuye n'aho tugeze inama nziza rero dukunda kuyigira urubyiruko igihe cyatakaye ko kitagaruka bakareba icyamuteza imbere n'umuryango we n'abaturanyi yabashije kuba yavugira ari abakuru ari abatoya akareba icyiza kiri imbere cyateza igihugu imbere
Marie Claire Isingizwe arakoze cyane ngira ngo wiyumviye ko mu by'ukuri hari n'ibikorwa bitandukanye byabashyiriweho mu buryo bwo gukomeza kuba hamwe ndetse no gusengera umugozo
bakunzi bacu mumaze kumenyera ko namwe mugira uruhare muri kino kiganiro ari mpamvu tuba tugeze muri uwo mwanya tubasomeye ibitekerezo mwa mwaduhaye ku kiganiro cyatambutse ubushize Christelle nongeye kuguha ikaze
abagenzi banjye barakoze ku mikaze nanone rero bakunzi b'ikiganiro tugeze muri ka kanya twahari kubagezaho ubutumwa mwa mwaradusangije ku nsanganyamatsiko tuba twaraganiriye uyu munsi ngiye kugaruka ku ngingo yavugaga ku myumvire y'uko abari mu kazi batabana neza aho twibazaga dutese ni iki cyakorwa ngo iyo myumvire ihinduke nabibutsa ko muri iki kiganiro twabagejeje ibitekerezo bitandukanye by'abaturage bavuga kuri iyo ngingo y'imibanire y'abari mu kazi twanabagejejeho ubuhamya bwa Kamanzi Makire na Nyirarukundo Chantal wo mu karere ka Gicumbi aba bakaba bamwe mu bari mu kazi bahamya ko babanye neza kandi buri wese aharanira icyateza imbere mugenzi we sibyo gusa kandi twanabagejejeho ikiganiro twagiranye n'Uwamahoro Claudine impuguke mu mibanire y'abantu adusangiza inkomoko shingiro y'iyi myumvire reka dutangiririye kuri Niyonkuru Elise uherere mu karere ka Bugesera aho yagize ati mibanire y'abari mu kazi ntikwiye kuzamo amakimbirane kuko usanga ahanini ari imyumvire naho murebwa yire konsole uherere mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyamirambo yagize ati kuba abantu bavuga ko imibanire y'abari mu kazi itameze neza biva ku bintu gufuha aho usanga abashiki b'umugabo bumva ko atazongera kubitaho nk'uko yabikoraga mbere y'uko ashaka
bakunzi bacu rero murakoze cyane ku bitekerezo byiza mu mwatanze ubu tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi bibutsa ko twaganiriye ku ntambwe imaze guterwa ku gutuzwa mu midugudu hagati y'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ndetse n'abayikoze babashije kumva bumwe mu buhamya bw'abahaturiye icyo bavuga ku mibanire yabo banabashije kumva umuyobozi w'umudugudu uzwi nk'umudugudu w'igiti ubamo imiryango itandukanye
mutwemerere dushimire n'itsinda rigari ryadufashije kubagezaho iki kiganiro harimo n'Igena Roger waruhagarariye iki kiganiro ndetse na Mizero Crispe waruri ku buhanga bw'ibyuma ni ikiganiro mwabanyemo nanjye Anissa Bin umukunzi ndetse na mugenzi wanjye
ndetse nanjye Doris Mugisha amahoro y'Imana abane namwe kandi dukomeze kwibuka twibaka
Nshuti mduteza matuku mmasogonda make, turaba tugeze ku isaha 12 murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru. Iki kiganiro cyashyizwe hamwe na Nadia Taha, naho uje mwumva kuri mikro, ndi Jeffrey Mutagoma, twese turagira tuti mukomeze kugira ibihe byiza.
Radio Amerika yabaye ikintu cyacu. Radio Amerika yabaye ikintu cyacu mu gukera igihugu cy'Uburundi yabaye ikintu cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye ikintu cyacu
batanze ijambo abarundi turi ruhusa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahutayo kwisi rya Amerika radiyo ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu